basebenzela aba likholwayo asebenza liya basebenze. It is impossible to please God without faith. Aba likholwayo liya basebenza.